Dandi studio kalangu kettini don edon gondi yamde joy yaparake mintaji chapande tati kibaruji modon do masinaji Mustafa Ayuba min Omar Ahmad Jangato and er koy kibaruji medeni en kalam wiide jewti nagol do filla sigila jiande ko wadano rawani no woni hore mun yaade gollobe do fi jande dun don hawri terenom ko hitande fuddunde kengan do der nyamey nan embi e mer maado mo gallure nyame jidal yidi hakkunde mu e ardibe syndicaji kawji di filla ya warta do e dander gallure e hantode de komiti gon singama ko hebanta de chadale mosala yewtere meden pindino hande yatana halwana do yeynu gol ko cukalo do njangoyle kol watta sakono wodi ko riman tadu e do jande kare jam hertema yerno kalirnomi e der ko e kibaruji golli diggol e sigilla jande kambe e kintinol ko hitande rawani dubujinaji didi eno gay hawrinde no woni domun illa kengan do der nyamey dom don hawtade non gollobe do fi jande ngal gollal hitande du no wadan ko jewtinaki wade do sigilla golle hitande wittinede Yusuf Arzika secrétaire général dum woni syndicat janginobe den der leydi meden Niger haali e wiide do kulle sappo ko be jamti feccere mun no gay tan woni ko heba wada Rafika tare tutema
parmi les dire comme
do kulle sappo jamaade rawani misali filla jawdi gollirteni dum yami ko yirnan watte heba cede de ballira golle de en gada kebo do ko yawi har ko darta sigila odu ni fa handen min yami dum nodda dum halana ballirtebe ben endan ko cede de be ballire den endan kebake dum sembin dina du fa handen gadol golle bi ade gadeden nodda hala on kay no wadi seyni hebude cede den endan der wakati kan woni wala no wadire fodde no hidira no wadi taykaki gon gadaaki der makki dum holli ko do leydi Niger har ko darta janginol faransire e der demle meden yawtinaki ki enden ni tabbintini ko no wodi to dum nafiri no wodi dum sador maji kebaadi fa dum milake ko dum daro e janginol faransire den no uri amma hawrine handende holli ko dum yara yeso janginol der demgal faransire e der demle meden no wa'i fu ba ko yaadu yeso hebaaki sanne non fu
Nder andi nore wadande wurtina kenga no gai lewri September dubu jinaje didi e no gai e goo minister lady made Niger haujine fila ya wartaji nimpe faddake yewtina ki loreji maudi e porporoji disembe mu e hewtata hemre e laso e joino ni lati didi niltilchine e mudu yare de yewtine ngole yewtina ki du yewtana na loreji a jom e un loreji halal dim jom kaifa nyalande gononi nani fawari joni ni mbi en chadale an kondarta filla ya wartaji ni mbi en dere gallure nyame kan woni mana hawrinde wande asabe jabbido hawritinde ardibe syndicat jawjidi filla ya wartaji ni mbi kamjum e mer mawdo mo gallure ne dum du e hantode dem mbi en adi hojama e sungido committee kebano o fi mosala kettine nane mbi etedo Musa Nobila Horejo dentar syndicat kawji di filla ya wartaji nimbe ko wi Michel Deji
on a débattu sur
min kali do kulle kewde arande ni min kali do kokko lamba taxi do der hubere nyama min gadi filla wala no awjo taxi ji di do der hubere nyama du ko watta du fa handen dena ku hebo min gadi filla taykaade ewtino talki anda moye goni awjo tobe taxi ji di andan fadda mabbe hokkede derol awjaaki taxi min kali du fa handen do moddino laabi di andan gander dungu goddi tokkata ko min gadi du filla polisibe wombe no torra jo en taxi di ko watta du fa handen yaha wartaji himbe he are mu en ko yirna hebo der majjum o yami min kinga committee gon min gada sigila amin wakati warda wakati fu idum hawra idum yewtino no wade ko sador maji gon musalam en hebu mawdo ardido hubere nyama na mer gon kan adoto committee o enda joni ni o wi'i omodo gadol jahangal nyande fu o warti committee o enda singete
remplace le comité
Milioji keme didi e chapande jetet chede sefa dun wani dimma chede ko fedde leide tuba kope vitende Union Europeen waliti leidi mede Niger nder lawol duru digol e nyaw kolora. dum don bi'en kenga non woni andinore de wada don der nyame dum waddi ko bi'en ONG bi'etedo Alima kan hokkete feccere cede de ya walla nimbe latibe no tawda e nyangunde region Maradi e Zender sengo cede den to dun hokkete Croix Rouge leydi meden Niger walla bibbe wuro tawda be nyangunde region Maradi tawa e nyame commune afala nder département tawa balde mudo ni ko babati no goni e wadde bononda awatirde ji kamjum wadi ko bibbe wuro be andini ardibe house commune on kambe du kalani préfet mo département yerno Zakari Issa maire mo commune afala wiri labi ko jama illujon e wattude safareji nder gesede Abdullah Sukuyuti te makko
zanchan fara alle akweta cikin commune kin
babati no der commune amin o enda jom en gesedu gaddi boytali mu en to amin bi babatti di andan ni bangi den nokkuje mu ko min kalana sey min jottini boytali din to mawdo ardido sarusi deme département on kanko du o jami min jaha min darowa ir babatti di non gan dum anda safare de yareti min jehi min darowi min garti safare du yarama gomnati no hebbawde mu fu ko watta dum jalu babatti di anda balde mabbe didi ni handen bibe pufa safare de anda der commune afalla babatti didu goddi mu en garuno goddi du doni tonya babatti abadaji nyamete didi non ko min gidi min pamtina himbe kan woni ko babatti di andan hana nokku fu der commune amin o di tawa nokku der gesem ton ni di bangi safare du yaram
sun muka gano akwai kuma aka ana cha ana kicin tike nan ba duka cikin commune na ba
damma walede mabadi bedun nodirta sujiya mayi kenga lasara odo maidi e dubi hemre e laso e joy chagal de nyangu boyday e makko nangunomo o do e der gurdam wala fuko watta sana chanyol dage wodi o mayi accude sukabe bi en joyo e tanirabe sappo yaade higirabe mamu amadu bi kono halani bandi min nan hadiza hasan e gurdam makko
sujiya dai dosa daina ninga ba
suja dodo so wad dudal burna makko fu fa yotti hanne to o mayi du makko hemre e laso e ju yettore alla o rimi o tanni bibbe makko du gadi tanirabe fader tanirabe makko wobbe tanni ba ko o naywi dundu dum fu haday mu e mo yaha lamru e mo sanya dage o yar julurde e morok nyiye makko ba worre solay de o hebi chodo dago e mo sonna hanne ni e mo wodi leppi di o ngaaki gina fodde lewru kanni o arti o appiri ko yofa loktorore o waddi lebbi didi denko o jonta nyaloma goto du dum fuddu wadi he makko jilol kan dum fuddirani mu denko o fekkori Allah yafum wadna mu dum potiri
woni ir koy ma suja ma ya fal zanna
nder fina tawade lenye kewdi de nder der leddi meden Niger jambejo wattana jeddire e wattanede lelle de gan dum hen ko dum wade yaade to lenye di Zainabu Abdu bandi min tawado belle yara hauri e Fati Husseini debbo kewdo dubi latido halimana majju e lenyol jermabe
lalla dan yande ina mun wak
alhinna fina tawa mamiti mamirabe amenno de surbaajo no dewle senebe dido kebe gara lotiramo alhinna ka fa balde jeddi deni o mo tawra chukaku balde tati heji himbe anna gam anno makko wulanno alhinna ka meden gatta dermu turare biete do kanka e ledde sunnyobe kan fu e turare mu de amo lotedu bannira e makko fu gara wala wi e sey jeeda be makko tan sukabe rewbe no gara no itta alhinnaka no moyta e balle mumbe no itta no bosira bangaado ondu e be gima bangaado on no wulla o bornata ko du koltal fu seni sarlel makko der alhinnaka meden gatta sirriji amen go ko dargin din tam de o wurtake e mo wodi ngari sanne
kana se san ko fa kurnyo
hande atalata no gay e go woni lewru september ko battu ittanaado nyalaade leyde adunaaru gam jonde jam wada don der nyame bi'en dogga dada wadama chaka nimbe sellube e lardube yaade to fedde darinde do fi wartirde jonde jam dum du koro majjum woni e sembindinde jonde jam kettine nane ko bi'e teddo Yahya Ali secrétaire général de fedde wi salamat kadiri
heɓa ɗum sembinɗa joddal jaam hakkunde himɓe. Min miilini fijoji pirto ɓalli no wawi wadde ɗum, nenen ɗum saabi komin cigili kulle kewɗe dow majjum, no tawa dogga daɗdira ko rewɓe ko worɓe kañum e himɓe tawdaɓe e laaru kikiɗdu. Kono noon min jaha min gaɗa latol baal hitani hikka komin tuugi dow mum ni woni duniyaru ndu laato pecce himɓe fu noon tawede konnon ndu sembinɗinama. Joni himɓe no godi caɗale sanne har fila ndenagu eley duniyaru fuu ɗum ndu konɗa ɓiɗam bonɗa kañum hirñereji ko wonno waɗa ɗum enda ko laati ɓe boni nanadu himɓe waroɓe caggal meɗen. Ɗum noon waɗi komin kolla himɓe wuuro du ɓe paama wajibino senɗe fo wadda ballaga muɗum, ɓe paama du konɗa sogueji haɓɓiniɓe endan wonana ɗon endan gam batte rewdeɓe, nden ene wajibi kamɓe du konɗa ɓe ballita haɓɓiniɓe endan heɓa
ndenagu.
Latoɓe bal capanɗe tato e jeeyo kamɓe goni he e kintinede nangude ñalade hande nde yottade asawe no gayi e joyi lewru septembre gara o ɗo nder boowal fedde latol baal ɗo nder Ñamey. Woodi du ƴeewoɓe latol baal sappo e nayoɓe leyɗe janane kamɓe gonno ekkintine hawtade e rewɓe ɗiɗo. Joom e ñeñalɓe fedde FIFA i fowa no tawa nder ekkintinol ngol. Nani ko ɓe mbi bandimin Karim Hasim.
Ɗum waɗi joni kotta duuɓi tati ni endan ko laabi fi latol baal on wakkati fo sey hine no moƴƴintine no heyɗintine no fondite. Ɗum saabi min mbi to min gaɗa ekkintinol yahde e ɓe meɗen ƴeewoɓe latol baal ngol ɓe keɓɓe paama ɗum fa woɗa ko leydi men kañum e leyɗe duniya fo ko wonno heyɗintine ɗum endan. Saabu latol baal ngol endan no hani jomum faama latol baal ngol e hoore mum tawi no yiira hittere mum. Ɗum saabi subaka fo min jaranɓe dow boowal to latol baal ngol watte no ɗum wawi tokkirede le kikiɗo endan min janginaɓe
côté physique et l'histoire on est ensemble.
O wani biteɗo gomno Dawda Kawji ɗo fedde hawjinde filla ƴeewoɓe latol baal ɗo e nder leydi meɗen Niger. Sai garta e yewtere meɗen pindilo toon birnin gawre nder région do Socio Kallo e nde o e gattana yeynugol kulle ko sottata do lawol ngal gollal du iɓe keɓa ceede nder mum ko humtir muradudi maɓɓe. Dey sako e ɗum wawi waddude baasi gon harto jande maɓɓe e gurdam. Nani ko bandimin nan Hassan Soumana Amadou firteɗen ngal fof.
Ɗo birnin gawre eɓe kewi sanne kamɓe sukaɓe rewɓe janguɓe l'école ɓe janga e l'école noon duuɓi sappo e ɗiɗi yaade duuɓi sappo e joyyi no garno cotta ɓiɓɓe leɗɗe e dow lawol wakkati motaji mawɗi endan dari ɗon. Ɗum du konɗan wonno lumako koɓe gonɗo ɓe gaɗa woɓɓe maɓɓe kay ɗum telsu e mumen noon wadde lumako gulɗon
gam sande baali de colo jindomo
biriji teluje e mangu guel wakkati mum waɗi fo emi sonna ɗum. Yanne sappo subaka burtotomi wuuro mi war debagol dego emi heɓa degon du sey muñal nder lumako gu emi heɓa ko hunta hajuji emi yoɓa ceede ko jes e ko mi ñama wakkati ɗum wurtoye lokkol emi holto du. Amma de mi somi dego ba jande nden hepporanka
cewyende tallaysimagu
cewyegono sigat
jande lokkol nden kanni heppori kan waɗi natumi sonnu sonnu o. Duuɓi an sappo e joyi mi yaha lokkol abada de ni mi mattamanon lokkol nden mi laatike jangino ɗum ɓuranan kan du ñalla e sonna o.
Ɓe sukaɓe rewɓe hewɓe maɓɓe fu ƴottinani e guure ladde ɓattiɗe birnin gawre ɗon endan nder mum du eɓe keɓa ɗon endan koɓe kuntirta hajeji maɓɓe. No woodi ni ɓe du konnan farrati mawɗo yonno kawjiɗo fi renugol sukaɓe département mo Boboy Salamatu Seyni haaliri.
Hanne hunde de adi hakkilloji himɓe sukaɓe rewɓe gillare sacré germain e dow diɓi germain kan en tawa nder connol nanga illanatorde birni fa yaha margu. Ɗuɗal maɓɓe du fu wurtiɓe jande lokkol no dow hemre maɓɓe capanɗe jeenayi ɓen fuu no goodi ɓiɓɓe de goonga farrititde no nder gam woɓɓe no cawa dima ko hana nder muuɗe muɓɓe woɓɓe du worɓe gonno dillida ɗum
partir avec ses fila
lumaku e gurdam sukaɓe kañum e jande muɗum en kule noon ɗe gana jaadoje yerno kawjiɗo fi renugol sukaɓe département mo Boboy o holliri omo fooɗa hakkilloji saroɓe sukaɓe endan dow fi o Salamatu Seyni.
C'est surtout la sensibilité.
Pirtol ko e saroɓe dow saɗorna ɗa yaha sonnowa dow laabi wawi waddande ɓe kan hana sembinɗinede ɗum daara du ɓe ballire. Min gaɗi taykaki kon nder makki ɗum holli ko cukaɓe rewɓe giɗa dewle nder ci'e muɓɓe emin tefa pelle balliroje gar
nanganamin.
Si Dawon to kibaruji mede e fulfulde tili joni sanja wada mama ada kwa wadata e dengal hausan kore kirten to jam hirti. Studio
Kalangu Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sraunia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ijena FM Studio Kalangu